Ndova ndi chinga atongo diva zine ndanga amba machoni ano. Ndova ndo dzula ngei murau na mukomana Egan. Unda famura tinevel oba chiko amba chiko chito. Naone osedza uya kanne. Nonda ri kamukomana Egan na uko umbidza. Uno ari uko raro. Muzene zone ndi pano uamba chimwe chito machoni ano. Ndova ndi chiko elekanya musindova. Chibu dzula muya hange ii. Une vako chikokodza ifi chibonana chichili kokodzera henefo nda musi ni chiko amba hubonana huchinga chibudzura muya chidzhia ipfi nga utavanya ndova ndi chikoupfa nga manda mutanzi musi ndova ndi ngomo henefo rabhera musadzi kha founu uno uyo o wanawo mulaedza o wango u vheya mudi wa fhethu une ha tewa u fonelwa hone ubvawo kha mupfumakadzi wa dokotela Morrison. Uno ndi ḓo tou ni vhudza zwe nda ita nga thabelo dzanu na dzanga. Ndo vheya zwanḓa zwanga kha founu. Uno nda sumba kha nomboro huṅwe na huṅwe ya vha i hone. Uno nda humbela muya mukhetho u ya kha musadzi ngauralo ndi elekanya zwa uri u ḓo pfa izwo to fana na musi o vha tshi ḓo ralo ara vha tshi ri ḓo. Ni a vhona, uno ndo to i vhea fhasi. Uno zwi nga ḓivha zwi nḓila ye murena a zwi ṱoḓisa zwone. Ni a vhona, zwi nga ḓivha zwi tshi ḓo vha khwine ngauralo. Uno zwenezwo ndo pfa vhuṱanzi musi ndo vha ndi ngomu henefho ha muṅwe a tshi khou amba zwa uri kharadzi Rook ono ndi tenda zwa uri murathu Neville o amba zwa uri o vha e na u wa ha ṱhalukanyo nga u tou ralo. Kha ri farele kha mudzimu u itela hezwo ri tshi elwa fhedzi itshi tshiti tshitihi mudzimu ḓivha vha ene muṋe u ḓivha zwoṱhe nga havo. Nani a kona u pfha zwavhuḓi ngeyo murahu arali ni sa koni. Hu na zwidzulo zwi si na tshithu ngeno nṱha ini ni nga ḓi tshintsha arali ni tshi futama. Nahone kha ri vhone na ii ndi kudza ipfi khulwane i renga hafha ndi kudza ipfi khulwane ho luga ri ḓo vhona arali ri tshi nga kona u sendedza iyo zwiṱukunyana hani nga hanefho mona na hafha jean izwo zwi ḓo tou vha zwavhuḓi. Huno nga tshiwo tshifhinga ndi sokou vha na mazaranzara zwiṱuku ndo vha ndi tshi khou rera zwiṱuku na izwo zwi khwine ni a pfha izwo lwa tshikhwine.
And we want to report a glorious
uno zwa vhukuma ri elwa izwi thabeloni uno ri ṱoḓa u vhiga muṱangano wa vhugala u bva fhasi ngei. Na nṋe ndo sedza kharadzi Rook ndo elekanya zwa uri ndo vha ndo sedza mufumakadzi hafha ha murahu we a vhonela tshinga ene. Ndo elekanya nga ngoho a ti khou amba kavhili hafha ndo sedza muṅwe a vhonela tshinga ene u yela murahu unge sibadela tsha Edward Mukhethwa.
At the Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed.
Unonga uralo nge Cleveland, Tennessee, na nge California. Rova na mitangano ya bugara. Uri no pfutsedza zwulwane. Na sizinji zwe a ita. No rotakela hezo. Rotakela uri nga kona u vhuya kha kampani ya rine vhane. Ri tshi vhiga vhuḓi na katshila mudzimu. Yo ndi ndile vha zwi ita bibilini. Ndo vha ndi tshi khou takalela murathu Neville kana thabelo yanga mukomana Bila nḓila ye a rabelela vhathu nahone a tshi khou humbela thuso na khathutshelo. Uno arali tshi ḓo tou sedza ni tshifhinga tshoṱhe tshiṅwe na tshiṅwe tshi no khou bvela phanḓa ni ḓo wana zwa uri hu na tshiṅwe tshithu tsha vhukumakuma nga hatsho.
So forth up here to the platform to
uno zenezo musi murathu Neville a tshi ḓa nahone a ḓisa aya madikoni na vhaṅwevho ngeno nṱha kha platform u bula phaṱutshedzo dza mudzimu kha munikelo wa tshivhidzo ndo mu pfha a tshi amba thabelini yawe na mudzimu ngavho vhanna nḓila ye vha rabelisana. Uno izwo zwi nyita zwavhuḓi u pfha mufunzi ane a kona u rabelela madikoni awe huno madikoni a dovha a rabelela mufunzi.
You see a church going into cooperation like that.
Musi ni tshivhona tshivhidzo tshi tshi dzhena kha tshumisano nga uralo zwo luga tshiṅwe tshithu tshi tsini na u sudzuluwa. Iyo ni nḓila ine tshivhidzo tsha tea u vha kha nzudzanyo.
And it gave me just an idea for a text I was going to speak on.
Uno zwi ṋea muhumbulo fhedzi wa ḽiṅwalwa ndo vha ndi tshi khou yo amba nga ha phaṱutshedzo ngei kha dishi na ndandulo ya u pfha muvhigo wa dzithori fedzi zvenezvo ndashandukisa tsarukano yanga yaka chimwe chitu vo chipingani icho huno zvino marugana napozo nditova na vutanzi vutuku une ndatotakaira uneya ndova ndina mapfurufero auri ndidovona mutukana wanga Bili ngei murawo fedzi unawo chikwamani chawe unhu Bili ukova kwine kamitangano kufirazve ava chianzera vazone ove na mazhuruzhuru achidhinareya unhu ova chinga ubudza vatu o yanidzire pasi yanidzire pasi ari ridonineya garata yetabero fedzi ndodyera njere zvazvene zvino ukova na vatu mutanganoni vane vatovapfera vutungu ngamanda ari asina garata dzatabero dzosarawo zvinozvo uva jenisa ruferani uri ndikone uya uvaraperera unhu chiri choraroo chobvera ngechicago chipingani chopfurawo unhu ndidzotakaira kuvara uru rumwaro ara achinga jena nakati atisviki unoenda muvona hongo zvidiva uri ndikoda machoni ano hange no huno ndatoda toda rumwaro fedzi ndotozvierekanya musi ndichierekanya ngaamarwadze manji ngamanda unhu ngei ndira ine havangayo ndi rumwaro rokwatisedzwawo iwe ndova ndichikovara bhambirini ne nakati ndobudzwa ngahebha mabhambiri ava chikosasaradza ora robert ngantani aurabhera musadzi uyo ave na vurwadzi yasvigiri huno afa huno nezvino samuamerica nditakaira kutecheresa minayo namunna ari na ndango fedzi ndierekanya zvauri izvo hasizvone fedzi ndiyamangari ara vachidofuna kujenisa bhambirini vote veora robert avaraperera hunovapora vemadhokotera avatudzira kure ndiamangara vanekana henepo murawo umo nahote rutini avona vova vasingazviiti izvo hunhu zvenezvo ndierekanya zvauri kamusi dhiabholo otovadhadhisa ngauraro zvenezvo munhu mudzimu achizvitendera kuri dhuva lakaturo vadotiyozvipindurera hezvo fedzi ndidhiva ngaha vatu vazvigidhi veora roberts avaraperera vevava vachikoufa munhu vava na mutakaro ngauraroni avona vone vone vanangasiya marugana nazvo vadodisasiya lavo siya lausasaradza fedzi vangasidhise rimwe siya zvino bhambiri richauita kuri vatu vadzorevekazvi chizvino zvino kazviwo zvinobverera zvinezvo ndi aerekanya ara vatu vachipfelana ara mumwe achipora apora zvakuma bhambiri limwe nalimwe kalaunited state richohwara lianecherwa lazvo fedzini ngasikone uvahira uri vazviite hai inini jiya chimwe chitu chinongaichonepo vadorira sabhere unovazviseya naone vazvihumisira murawo fedzi zvino ara huna chimwe chitu chausasaradza zvitosumbedza uri rushaka rodhirukisira katuro ndizvone unhu hutiya uva na katuro unhu hauna ndira yauiponya unhu vakotopa fedzi muriro ntato dzavo nazvimwevo unhu yoraroo yone yone vasina pfano kamirayo bhambiri mirayo yalo ndikudivadza vatu ngaha chimwe chitu chavudi kana chivi chinokobverera fedzi vakure namirayo yavo unhu musi vakure namirayo yavo zvenezvo vangasivhuseredze ndivo yavo zvavudi unhu iyo ndi ndira ifanawo nazvine zvava ngayo kachividzo musi chividzo chikure namirayo yacho nakati chingasikone kushumira vaketwa zvavudi riteo dzura rote riteo vana pfano riteo vava mbiru ntii navarekalitii kana kati ringasi shumene mudzimu kana vatu ndani yamusiri mbiru ntii naone rekalitii uimanga mirayo ya bhibhiri nazvitu zvemudzimu aamba zviri zvone rifanira kuima nazvo chipinga chote bhili asarango muruferani ngechicago mumwe adhakai musadzi namunna wawe ena pfuko kamapapu asikoufa uno mupfumadzi wavo ova emurwadze wapoliyo kachidhuro muringa naone ene achikoringedza uronda munna weava asakoni na kuima ena pfuko kapapu lawe unhu bhili aamba naye ari ndinne ndiadhisora mune wanga hapfi ndova ndichidonineya garata yatabero mwadhakaro unhu ari fedzi atina imwe yosarawo unhu ari zoraro zoruga murwa ari izvo zoruga hapfi roringedza kusvika pano fedzi hauna hausini karine bhili ari ndidonibudza zvine natiya kuita hapfi nendikoyowana baba unhu ndikoyomujenisa unhu ndidomubvisa unhu hapfi musi ndichiraro zvenezvo ndichitoupfa muraidza wawe hapfi zvenezvo ni mwana wanhu kana pfumakadzi wanhu naini unoona jenango mupfera rutuku henepo une ndafira hone unhu ndidoita kuti anirapelere o ari izvo ndizvaupfurupedzeya murwa izo ndi zwavhuḓilo ḓe nawo ni avhona henefho huna henefho na kuhumbulele ni avhona zwavhuḓilo ḓe nawo izo ndi zwavhuḓi ni avhona uno uvho vhusiku Bili musi a tshumela nge murahu a si kha ḓilwa na zwe a vha o no zwi amba zwauri o vha e na mulamo wawe henefho we a vha tshi khou bva malofa a bvaho kha tsinga dzi bvaho kha mapapu uno mazwale wawe henefho we a vha tshi khou bva malofa thumbuni e na zwilonda na uri vho dzhena navho vha tshi nga vha siyani ḽa u vha thusa u dzhena ino ni tea u sedza hu ḓo vha na lufera lwoṱhe lwo eḓalaho ni a vhona fhedzi a tshi khou fhira nahone a tshi khou vha rabelela ri wana luṅwalo murahu nga poso uri uyo munna o podzwa lo fhelelaho iyo pfuko ya mapapu awe musadzi mufumakadzi a re kha tshidulomlinga o takuwa u khou tshimbila u mona hoṱhe eno mala sa zwe a vhuya vha zwone munna re na tsinga dzi bvaho malofa dza mapapu dzi bvaho kha zwa lufhia u na mutakalo tshoṱhe mufumakadzi wawe u na mutakalo kha zwilonda vhana vhavho vho podzwa tswititi ndi a mangala ara gulanda dzi tshi ḓo funa u gandisa izwo ni a vhona ni a vhona ni a vhona o fhedzi mudzimu kha ḓivha mudzimu u tou ita zwithu nga nḓila ya ene muṋe ni a ḓivha nahone ndi wavhuḓi nga maanḓa ro takala nga maanḓa u ḓivha zwa uri ndi mudzimu ro vha ri tshi khou amba nga maṅwe matsheloni nga ha mureri muṱuku ane ra mu ḓivha we a vha tshi enzela u tshimbila umona woṱhe a rabelela vhalwadze na tshiṅwe na tshiṅwe uno o ya huno a rabelela muthu sibadela ngeḽo vili nahone tsumbo ya lufia mufumakadzi afa muthu muṱuku ari zwo ralo a huna ṱoḓea mudzimu a si a huna mudzimu o vha tshi ḓo vhulunga ipfi ḽawe hapfi ndo mu ḓolisa u tou fana na bivhili yo amba ari a sa vhulungi ipfi ḽawe ha mudzimu hapfi i tou vha bugu zwino izwo zwi ḓo vhonala zwo ralo nnḓani ya musi no ḓivha mudzimu itsho ndi tshipiḓa tsha maṅwalo fhedzi a si zwoṱhe zwa luṅwalo zwi kha theo ya lutendo lwa muthu ni a vhona ino nda vhudza mufumakadzi wanga nda ri ho no vha na zwithu zwinzhi nga maanḓa zwo bvelelaho zwine nda tou ḓivha uri zwi hone a thi ḓivhi zwine zwa khou yo bvelela kha nṋe ngei magumoni ndi nga ḓiṱuwa nga nḓila i fanaho arali mudzimu a vhuya a sudzulisa tshanḓa tshawe tsha khatutshelo kha nṋe ndi ḓo ṱuwa nga nḓila i fanaho fhedzi sa musi a tshi ḓo dzula o vhea tshanḓa tshawe tsha khatutshelo na u endedza kha nṋe ndi ḓo bvela phanḓa fhedzi ndo vhusa midi nda ri na ndi nnyi we a vhe luferani nga ayo matsheloni nga murahu ha bono ḽa u vhona hanga musidzana wanga muṱuku Sharon zwiḽa ḽiṅwe ḓuvha ndo ṱoḓa u noka ndo vha ndo dzula tshiṱaratani uno ni a ḓivha nganea yanga ya bono ḽawe nga murahu uno nda sedza a tshi ḓa nga thungo yanga uno henefho ha ḓa musidzana muswa a tshi tsa a tshiṱarata fhano Jeffersonville ho vha u tshi tou vha kokotolo vhunga iḽo bono nda tiya fhedzi u fara zwanḓa zwanga fhethu uthihi zwo vhonala nga maanḓa zwi tshi nga iḽo bono ḽa Sharon wanga muṱuku o vha e musadzi muswa nga hetsho tshifhinga uno nga murahu ha iḽo bono nga ayo matsheloni musi ye vhugalani nda hope o vha a tshi khou mbudza o vhea tshanḓa tshawe mona na shaḓa ḽanga a tshi khou ri ni songo vhilela nga riṋe Bili ri khwine ndo vha ndi tshi tou ndi khou tou lingedza u ḓivhulaha uno ari ni songo vhilela fulufhedziseni uri a ni tsha ḓo vhilela uno nda ri ndi nga si zwi fulufhedzise hope ngauri ndi nne ndi a vhilela a thi koni u zwi litsha uno nda bva kha bono ndo ima luferani uri na swiswi uno hu si bono hu si khumbulelo fhedzi tshanḓa tshawe tsho vha tshi kha ḓivha u mona na nne uno ene o vha tshi khou mpapata ndaelekanya imani lwa miniti ili asi a thongo ḓivha uri ndi nga ḽi vhidza mini maḓuvani ayo bono ndo ḽi vhidza u vha muyani nda ri ili ndi tshanḓa tshawe tshi kha ḓivha henefho nda ri nani fano hopu ari Bili mpfulufhedziseni uri a ni tsha ḓo vhilela nga ha nṋe na Sharoni ngauri ndo vha ndi magumoni a nḓila ndo vha ndo ḓilugisela u ḓivhulaha nda ri ndi a ni fulufhedzisa uno o nkuvhatedza nahone a mpapata nga tshanḓa tshawe uno zwenezwo nda ri hopu nani ngapfi nda vhapfa u swika ndi tshi fara gedane ṱhukhu kha tshedza uno nda i kokodza nda tshimbila mona hoṱhe nda ṱoḓa kha tshidulo tshiṅwe na tshiṅwe u vhona arali o vha o dzula henefho ndi ene mudzimu u tou vha nga maanḓa mudzimu namusi sa zwe a vha zwone kha thavha ya penyiso musi mushaneli ya vha tshi bvelela u kha ḓivha mudzimu ri nga ḓi fhira kha vhuleme vhunzhi na milingo i to ni elelwa hu na muṅwe ano ḓivha ano funga nḓila a ita uri i vhe ya vhukuma a thi ḓivhi zwi re murahu ha kharedeni fhedzi ndi ḓivha tshithu tshithihi ndi gidimela he nda livha hone hambi dzeanta duva limwe na limwe ndichikolingedza kuchirera icho chiwo chihulwane chinodziitenga limwe dhuva musi ndichidomubona rorivana sufakuwo unondaamba nganganeya ndochidzwa ngachiridzi ilo ndi dhuva line ndachirera lone ndichisiya izvo zvithu murau zirohone ndidoda kugidimira panda udzurera uchimbira pedzi ndidoda itambenekele zvinonoima ngamirenje yanu ndidoda ine ndichidzurera kugidimira henali vahone hambidzo yamta chimwe nachimwe chine naita nambaterani nivevo nambaterawo uyanga huneni ngavo bezi chipinga chote nobvisera chanda nda usvikerera nawana mumwe mutuvo uvachenisa bedzi kauru rutendo rune rako rurera zvino naone rako rurera rodhifunga nisomosudzurutchera kure harunga ichi ngauri arani chinitenda kuva muranda wawe iyi ndi mbekanyamushumo ya mudzimu nakati iyi lingasiveka vathu vanji chipinga chote lidovaka vasigati chipinga chote loraro naone chipinga chote lidoraro bedzi elwani zomwaliwa usongo opa sambi lituku ndi lufuno lwavudi lwa kotsi awo uneya mubuso zino huna chigwada cha ofisi cha chividzo chashu madhikoni valangandaka mulavelesi wa chikolo chasonda vafunzi musi chividzo chashu chichidzudzanywa uno veni vathu nokecha ofisi idzi na uyi mufunzi nenditowu va mulangi wa nyangaredzi uvona uri chiko chimbiranga ndira yone na uneya ngeletshedzo na zvimwevo inwi ndi inwi anoketa mufunzi wanu niketa valangandaka vanu niketa madhikoni anu niketa ofisi imwe na imwe ine yava yone chipidzoni ichi wo inwi vathu naone ndi mushumo wanu uima na avo vanna ni avona ngauri vadzoita dzikako ndi vafawo vatova vathu uno vadzoita dzikako bedzi ara mupurezidende wa la United States achiita kako nari yamuposera nda sa purezidende riyangwa ngazvo unorapirira panda iyo ndi ndira ine ratoda uita chividzo chashu zvino ndova ndichikomutecheresa chirabhera minidisigati yopirawo uitiraya madhokoni na upfa ngei murawo vutanzi ngei munangoni vubvawo kavalangandaka ndira ine nava kalitingayo zvinodzurani ngaiyo ndira zvino inwi miradzo imani na ava valangandaka madhikoni na vafunzi uno elwani musi nichiita ichi uri chive fetu kuti elwani uri ni mushumo wa diabolo uone uri icho chiyakwashekana zvino chipingani chote zvovanga uraro naone chipinga chote zvitoraro bedzi weinwi ni ime na vaofisiri vanu uno iyo yova inyambo yendava ndichikoyoiita uno zvenezvo pano ndina chimwe chimwe chinthu cha bhodho ya buletini machoni ano ngaha mutangano wa dzibhodho na mandaranga adzo uno chidova ka bhodho ya buletini uno ndina kopi ya mukomana Robinson ane ava mudzira chidhulo wa valangandaka uno zvenezvo ndina kopi ya mukomana Collins ndi aerekanya anoshuma sa mudzura chidhulo wa bhodho ya madhikoni uno zvino ofisi idzi dzote dziyavakenywa uyanga lumwalo uno dzifanira uva na milayo ya lumwalo ya zvine vafanira uita ngauraro wa valangandaka vana ofisi yavo ne vane uno madhikoni ana ofisi ya one ane mulavelesi wa chikolo chasonda una ofisi ya ene mune uno mufunzi ndi thoya sambi zvino mumwe na mumwe wa ava una zvithu zvifanawo uno ndierekanya uri mutangano wanu avongo tiyewo va petu kutii bedzi utiyewo va sa ofisi ntii ngauri madhikoni hana chine anga amba ka valangandaka ndani ya musi ana mumwe mushumo une atoda unekedza kavo unonga upambanyisa valangandaka valanga tcherete na zvithu zva chipato avana chithu na madhikoni madhikoni ndi mapolisa achividzo na vafarisi va mufuzi uno valangandaka ndi vafari va ndaka yothe valangandaka avana mushumo na magumo azo amuya na mudhikoni ana mushumo na magumo azo acherete ngauralo wazvifanira uralo uno mulavelesi wa chikolo chasondaha ulanga chikolo chavo chasondaha ngauralo ndinazvo zvote zvomwaliwa zvotaipiwa uri zvive kabhodho ya buletini uno zvenezvo na rine rikoyoudzhenisa kafureme pfunzo ine chividzo chaima nayo uno raidzhenise kafureme pano chividzoni ine raimera yone milayo pfunzo ya chibidzo zvino uva chibidzo ritea uva na pfunzo rine ari itwi mumwe mikanovo unorari rine ritouya kukure uku rine riabva rava kukure une rava na vutama na mumwe na mumwe une mudzimu atoritendera uya mamwaroni awe na vatu uno zvinofaranani nive kaliti mbilinti unonipirere panda nichiitira mudzimu iyo ndi ndira ine mudzimu atoda richiita zvinokarira bere unozenedzo rivhure ipfi
o precious lord we are now about to approach the divine
o murena wautogwa rine zvino ritsine na usendera kaipfi likwetwa kana uvarwa haipfi iri ngave mweya muketwa uchiri tarutsedzera zvine ratoda
unhu
iri riambe murena unhu rishume nawo nerichire richizvidiva zvo rote rivana vawo ngatiridzi saizvi worividza ngave uchivana vutama chividzoni ichi richivona uri ritouva tsini na uvonana ngomu wamumwe mushumo murwane riapfa wauarusa vamwe vashumeri kuri vabve vae ngomu masimuni aune ara iwo uchidotumera ngomu zvipidza zvofamba nawo zvashango henenge uimisa utendo na uva na mushumeri wodirugisawo naone afunawo naone pfumbudzero wodya ndango unhu ngave rutendo rweranekedzwa katii kavaketwa rune raruimera ngachivindi ruchiva mutengerere umona na shango zvitendere murena ngave ichenituku ichitopekana sazvo yava izvone rimwe dhuva musi richikumedza kaiwe ngave uchiva na chividzo chinotakuwa pano murena chine kacho hadobva vashumeri navaevhangeri navadededzi navafunzirumwa vonodhoya kazvipidza zvote zvashango rine ritoumbera machoni ano patutshedzwa chipenichero yamukomana washu nakaradzi strika anokoutambura zvinhu pedziri hazvidiva zvauri rote rivaka iyo miringo murwa mumwe namumwe anokoudha mudzimu ufanira urwiwa aringiwa unhu ara richiricha ngandire sekondi unoraumera murau zvinezvo ri vana vavutondoro unhu ari vana vamudzimu neya mukomana nakaradzi strika nongonangamanda kudzura petu wavo hamushumo ara vachitiya humbera zviliwa zvine vala iri chanda chavo chapatutshedzo chive kavo ngauri ari zvidivi uri zvingadiva ngavudhidhini honowo une wadosumbedza ngaaungwani wapo waafrica zvine mukristu wavukuma ava zvone zvitendere murena zvinhu iri zvote zviitwe uyanga rufuno rwawo patutshedzo wemupfunzi murati nevhele riarabhera murena zvarudo muita murisa wasambi sazve wararo chipingani chopirawo unoringasi hangwe mupfumakadzi wawe afunwawo mutuku anogorwara ngamanda zvina lidotakaira usiya murati nevhele naicho chigwada chavana chisina mme bedzi riaima naone raveya ngarutendo maropa ayesu kristu vukatiailo svina nakaradzi asu ngave mweya wavo murena uchiva murwa nekae richizvidiva uri vasadzi vote vote rochimiranga kaili gova lasvisvi lachino chikati bedzi riarabhera uri udova naye patutshedza avo vana vatuku ene udova na mazviruzviru zvino naone atupeya bedzi ngave mweya muketo uchiva munangoni wakatutshero ngazvipinga zvote uitera uyo muta patutshedza bhodho yavarangandaka yasu mukomana wudi wasu na mukomana geni wasu mukomana robinson na vamwe vote murena madhikoni varangandaka na vote vodhoweleyawo chividzoni riarabhera murena uri udovatendera ushuma chipingani chavo vavana vuketwa na uruga patutshedza avo murena vevashuma zvipingani zvopirawo unoriarabhera uri udoisa panda na uvana rine rote uri dodiveya sechividzo chavutii na muya warufuno rwamurena riarabhera zvino uri udorikovera ipfi sazvino ravana todheya sazvo ravara zvibvawo kaipfi romwari wolawo ngauri yazviumbera dzina layesu amen. Unongaurabhera ndova ndichikouerekanya musi rova richikoupfatutshedza kana ri tshi khou humbela phatutshedzo dza ya musala uno, hodo ya vhalangandaka yashu ntswa na dziṅwevo. Ndo vha ndi tshi khou elekanya nga mukomana Freeman washu na mukomana Detsman na avha vhudzulo hapa vhe vha shuma zwavhuḓi urangani. Huno ri ṱoḓa u livhuwa Mudzimu nga nṱhani ya tshumelo i fulufhedzo yavho. Ngavhe murena misi yoṱhe a tshi vha navho u vha phatutshedza na u vha thusa. Ndi ḓo ḓo vhala ri sathu itani elelwa zwino voto ya buletini na zwiṅwevo na miṱangano ino khou ḓa. Huno ri takalela u vha na riṋe matshoni ano. Zwo luga, ndi nga zwi amba nga urali, munna we a vha e wa vhuṱhogwa nga maanḓa kha nṋe zwifhingani zwo fhiraho, nahone e wa vhuṱhogwa zwino, mukomana wa The Francis Man a bvaho na mufumakadzi wawe a bvaho Saskatchewan, Canada, a ri fhano dzhielela kha riṋe kha lushaka lwashu mueni, fhedzi kha vhuṱama hashu mukomana funwawo. Mukomana Fred Sussman o dzula henefho, u ndangela fulo musi ndo vha ndi ngei Canada. Uno muṅwe mukomana wa vhuṱhogwa ane a vha uri u na ene kale o vha e wa Canada, we a vha e ramabindu, uno a nga kona u sumbedza shango zwa uri ndi nga si kone u ṋea u fhira Mudzimu. Ene na khonani yawe vho vhumba tshitomiwa tsha tshelede tsha u fhaṱa fhethu kana tsha thumo isili tshitomiwa. Uno vha mmbidza ngei Oakland u itela muṱangano. Uno vha ri vha na tshelede vha ḓo tou lambedza woṱhe kha tshitomiwa tshavho. Mukomana Fred na nṋe ra zwi lingedza nga tshelede ye mukomana Fred a vha e nayo, ye nda vha ndi si nga i dzhiisa muthu ngauralo zwenezwo ra dzhia tsheo ya uri ri ḓo ineya vhathu vha Canada. Uno ra si vhuye ra dzhia munikelo, fhedzi a songo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Miṱangano yo vha i yavhuḓi, fhedzi ngauri ri songo dzhia munikelo. A thi londi arali tshivhidzo tshi tshi ḓura dolara dza biḽioni dza dana, ni kha ḓi zwikoloda kha Mudzimu dzhia munikelo. Itsho ndi tshipiḓa tsha uluvha, no itsho tsha ni fhura. U nga zwinzhisa ndo lwa na tshelede na zwithu nga uralo, ndi a wanulusa. Musi munokhakha, ndi khwine ni tshi tenda uri nokhakha, ngauri mukomana Fred na nṋe ro zwi vhona zwi tshi fhela nga nḓila i si yavhuḓi nga maanḓa. Uno mukomana Bodas, musi ni tshi sia mukomana Fred, uno nda tsela fhasi kha inu nge Oakland, ndo ri ni songo zwi ita. Ini tani fhirisa pulete ya zwifhiwa, na dzhia munikelo, na tshiṅwe na tshiṅwe tshire tshone, tshivhuyedzedzeni kha tshitomiwa tshanu, u itela muṅwe muṱangano muṅwe fhethu. Uno tshumelo dzi saathu vala, mukomana Boda na khonani dzawe, vha ḓa kha nṋe, uno vha ri zwinzhisa zwine ra zwi dzhenisa muṱanganoni, zwo no ḓi dzhiwa. Uno zwenezwo maḓuvha a si gathi o fhiraho, a ita mbekanyo ya muṱangano ngei St. Joe's, California, he a vha i na zwiṅwe, ndi a humbulela zwivhidzo zwa furathi kana zwa fusumbe govhani, zwa thendo dzoṱhe dzo fhambanaho, zwi tshi shumisana zwoṱhe. Ro vha na muṱangano u mangadzaho na u humela murahu hafhu, Lara. Ri a takalela u vha na vhoimi, mukomana Bodes na mukomana Fred, no dzulo ngei murahu. Uno avha vhanna kha musi ndi vhatsinda kha vhaini noṱhe, fhedzi vho vha vhe vhakomana vha vhuṱhogwa kha nṋe nnḓa masimuni, vha tshi khou lwela lutendo lune ra lu imela vho ḓifunga. Mudzimu ni phatutshedze mukomana, ri a takalela u vha na inu matshoni ano kha tabanakele ṱhukhu ya kale fhano. A i tu sedzea nga maanḓa, fhedzi hu na tshiṅwe tshithu fhano tshine ra ḓivha uri Mudzimu u tshila fhano, ni a vhona. Ngauralo izwo ri a zwi takalela. Uno hu na vhaṅwe vharathu vha vhuṱhogwa arali ndo vha ndi tshi na tshifhinga tsha u bula vha re na riṋe ṋamusi. Zwino nṋe ndi khou lavhelela na u rabela uri kha maḓuvha sigathi a tevhelaho murena tshifuna ndi ḓo ṱoḓa u ṱuwa ndi tshi pfa ndi tshi rangwa phanḓa. A thongo ita nḓivhadzo muṱangano u tevhelaho wa uya ohi u vha na mukomana Sylvian Mavuni a gamba nga tshifhinga tshipfhufhi, hu tou vha fhedzi maela dzino ṱoḓa u swika ḓana ngei nṱha. Ndi a humbulela Jean tshiṅwe tshithu tsha uralo nga luvhe lwendo lwavhuḓi anongo pulana holiday yanu arali murena a tshi isa phanḓa na uri rangaphanḓa. Munna wavhuḓi nga maanḓa, no ri takalela mukomana Sylvian nga maanḓa maanḓa, u tou vha ndi ene no ḓorobo wavhuḓi. O vha a tshi tou vha neḓorobo o bvaho, nahone a tshi tou vha wa Kentucky wa tshikalekale. Ndi zwenezwo fhedzi zwine ndi nga amba nga haye. Musi ndi tshi ṱangana naye ḽiṅwe ḓuvha ngei, rine roṱhe ro aluswa henengei thavhani dza Kentucky, a ri kha nṋe nani kha ḓivha na Asafedita u mona na mutsinga wanu Billy. Zwino ni a ḓivha uri Kentucky i hani hani. Zwino kha ri fhende ngomu hu si na u nyadza vharathu vhanga vha Kentucky fhano, mukomana Jeffries na vhaṅwevho. Nṋe ndi wa Kentucky na nevo, ni a ḓivha. Ndi ḓo ni vhudza tshithu tshithihi tine rava chone rine ari va Kentucky kana naone ari va America ri vafiri na vasinda ri kutoda mudi unododa.
Now for our reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes.
Zino terovara kari vara ka bugets order ra minute sigati mitamo vara kandima ufumbiri raru na ndimane ufumbiri usika kandimane ufumbiri raru dzokaterwao.
Now I want to take a text this morning.
Une todo jeli ngwaro machoni ano livao kali nonga nga ili la ili kandiralo puluso ya chote uno atingala pisi kau amba zino musindo vandolindela uri nipende ka bugi yanu na ndima.
Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee to the place which I have prepared.
Bonani, ni ruma murungwa pandao, waulinda ndirani, na udisa kapetu enda uhurugisa, mutanyere, techele saifilawe, somo musinyusa, nga uri angasi angwere zibizo au, nga uri zina langa likae, nendina nguwe ya uri chibizochi adhiva uri uyumurungwa oba enye, zina langa likae. Uno arali iwe ngo uchido techelesa ipilawe uno waita zote zine nda amba zine zindi doba swina kama sinao na mupikisi kama upikisao.
For mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites, the Hittites.
Gauri murungwa wanga udo uranga panda uno audisa kama mori va Hiti va Pereisi Vakanana, Vahivi, Vajibusi, Uno ndi dovatumura.
May the Lord bless His word as we speak now for a few minutes.
Ngabe murena chipatu chedza ipilawe, musi richi amba zvino na mini disigati, ari ni chirabera, ndova ndi chiko elekanya nga ito ya puluso ya chote.
The church has been in the minority.
Chibidzo chovachika kavasigadi chidoraro chipiwa chote kamirado usika Yesu achida pezi chikochira vasiya pfanelo dzacho zonewa unga muzimu.
If we only knew this is the church of the
arova rodiva pezi ichi ndi chibidzo cha muzimu achirao usi tabenekele ya Branham pezi tabenekele ya Branham itova chipida chacho. Mkomana Sinelin, batikwana na musi, unachumela ndovezo. Ndwa nguru mkomana katis ombuza uri, ndidiva zezo, kana ombuza mrova, uri ova enayo, unachumela ndovezo. Unu ara mumu tupano, asa tulovezo na kati, nangwe. Muna andu mkomana Sinelin, kudota karela uita izo. Matekwana na musi, yu nditaba nekulea buketu wange yutika. Na mkomana Jini ya Jackson, ngenyu Albany, unu unasubizo zinji zora roka sango. Bezi rine rote, riko uchira, utonga kasia, lukundwao, nga uanganya. Dofa mratineveli achi divadza machoni ano, geyo mrao, zwaru zonga zi ada tabu konyini yanga, zwaru huwona na zori batu, bako tuchira kule hapuruso, iwona na chivuchitu, chine batu vochivona, nga uraro vachisu kumezeranda, uno, tungonti, o zoru uga mzima nga zita, bezi uwa asihone budifari.
Now Moses, when he was called by God, he was a total.
Sino Muse, Muse achividzwa nga muzimu, ove mprofita wa chote, ofredzi yao, musi muzimu achiruma mutu, uyeita chonchitu, uwa musomedza ofredzi yao, nga chiwona chimwe chine achitoda.
If God calls a man to be a preacher, He put something in him to preach with. If he calls him to be a teacher, he put something in him to teach with. If he calls for him to be a prophet, he put something in him to teach with. If he calls for him to be a Uvechu nchitukaye, wana mabono na wama mprofita. Nisimu chipinga chote, usumeza muna wa wolofrezi yao. And that's just what he'd done when he sent Moses into Egypt.
Uno iso zitova zwe aita musi, achiruma muse, gomu kala gipita. Omu arusa nga ngwendira, uno omu jeni isa chikoro nga ngwendira. Uno amu bumba, uno amu ita na one amu nea chibumbeyo.
After he had promised Abraham,
Ngamramus ono purupezisa Abraham. Mingwaya dane satusika, zarudo purusa vatu, zvinhu zvotarukanyoni ova ena lauri udoita mushe nga ndire mushe aitwa.
Moses was a complete prophet. And then being a complete prophet, then just like
Mose ove profita ufuretsi yao, unozenezo, emprofita ufuretsi yao, zenezo, utofanana inwi, arani mkrese, muzimu aiti vangu makrese, vavukati ivo, muzimu ita makrese ufuretsi yao. Muzimu aiti vareri, vavukati, vezimureri angava mukati. Uno muzimu uita vana vawe vakrese bezi chimuchipinga baba mukrese wabukati bezi asindivo ya muzimu ya uri vavenga iyo ndira.
It's their own ways got mixed up with the plan of God.
Ndira dzavone vane dzovangana ona plani ya muzimu ya vutsiro havo. Uno izo ndizone zvine zvava ita nga ndira ine vavangayo. Muzimu atodi vachiva vakrese vabukati kana vareri vabukati vachirerudza kana musiya kana utodo vachiima rovhuredzi yabukati.
Now Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. And Moses,
zvino Mose muzimu omita muprofita wovhuredzi yawo uitira purusa yovhuredzi yawo. Uno Mose ovo kumedzerwa zvandani zvamuzimu rovhuredzi yawo. Icho ndichone chomuitawo zveave zone. Ovo ovhuredzeya nga maanda kamuzimu usika muzimu achikona mupfulupera. Ndiyamangala matsoni ano savakrese aronekedza rufuno rwarine vane naano rodinekedza rovhuredzi yawo nga maanda kamuzimu usika muzimu achirufulupedza fetu yeari vehone.
I wonder this morning of myself.
Ndiyamangala matsoni ano zvane mune ari ndichingadinekedza nga maanda kamuzimu usika muzimu achikona mupfulupera achikona pfulupera muratinavhele achikona pfulupera bhodho yavanangandaka yasu bhodho yamadhikoni yasu kana mirado yasu yechividzo chasu. Rine rote rina fetu naone rina musumo. Mushumeri una petu wa musumo uima na urera rupfumo rusaronderwa Kristo asina ureruza arovidzero vamureri angasiva varere na chitu na chiti uitira muti muti arovidzero vamureri.
And the member of the church is called to be a member of
uno murado wa chividzo ovidzerwa uva murado wa ichi chimwe chigwada. Zvino zvo asireruse ara chividzo chichitenda uri usongo gembula zvino zvo uyo murado wangoteya ukwa madheke ya magarata.
We don't believe in drinking, he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in
rine aritendi kaunwa uteya uremburusa toyawe rovhuredzi yau kaunwa ari sateni kaugembula kana kudhaha murado wachino chividzo nakati yongoti yokwama chiri choraroo muzimu neyapuruse yovhuredzi yawo.
When we will do it if we will completely surrender ourselves to him. If we will completely deliver
musiri udozviita arari chidodi kumedzera rovhuredzi yaukaye ari chidodhisa rovhuredzi yangowo muchandani chawe zvenezvo muzimu angakona uchira karine Kristo pfulupero ravugara angakona udivonisa ngarine musiri chidibvisa ndirani zvenezvo mimburo yasu nemimburo yawe. Nani ngahumbulira Kristo achidha sigara? Nani ngahumbulira Kristo achinwa kana achitamba magarata? Zvinozvo arari muya wanu uchipidza chamuya wawe kutoda zvichiva kaubhura hanu fedzi nini tendere dhiabhoro ujene naone hajiya ndangu une chipinga chote mbirini yanu kuri pasi pasi neadhiva uri neakaka musini chiita izvo zvitu.
You know that's wrong. You're commanded to
uno musi mumwe murado uchido amba uchirwa namwe murado ne adiva uri izo zokakeya inini araiwo rabelisana usi uamba nichirwa ngachamu bedzi funana uno arara mumwe epasi kari mudobe rimutuse.
Now, that makes us a unified group of believers.
Zvino izvo zviri ita chi chigwada chiri na pfano chavatendi. Zvino musi izvo risazviteteresi. Zvino zvori nariteteresi mudzimu. Nawo naritakati mudzimu. Unonga uraroa chividzo chasu. Vatu vasu. Vangasikonobvera. Chividzo chingasikonobvera pana. Ngauri ari na pfano rote. Kunga Yesu amba. Dini lituku lidungisa vose vote.
Now, if the church board.
Zvino arali bodo yechividzo kana kunga madhikoni vachidoda unova amba zvori rova richido richierekanya zvori tiofata tembanekelenswa arali iyo ivhoto yamadhikoni unovaranga ndakavachivoniwa unovasina cheredi yauzviita zvino zvovana mbekanyamushumo yaufata kunga ine rava nayo inogobvera panda zvino
Kuno
zvenezvo yarangiwa ngavateteresi ngauangaredza sazvino ratiyova zone chividzo chodzi chihulwane zvenezvo ara chividzo chichivhotera tembenekelenswa zvenezvo rine rote richiyoshumisa kaufata iyo tembenekelenswa zvikagara nemune musi voamba ngaatembenekelenswa kanne ndova ndichirwana uyo muhumburo izvo ndizone dari rine ari todzi tembenekelenswa kokotoro una konedzeyo yauri ndidova ndichiko tuwa pano sikare ngamanda kunga murena arazve antsumbedza zvone zvichikunyerera nari todani nga tembenekelenswa rine ari nacherede zvino zvonitsera pasi unondapfa vudipfi achividzo hauri chividzo ngavunji chivonana chichiitodha zvino zvonandoitani ndongaredza mimbura yanemune nondatenderana nachividzo ngo kari zviite arali iyo ndindira ine raita madhengwa iyo ndindira yezvava zvizvone chipingani chabhibhiri ndira yechividzo chavhota kuhurwane zvigwada zvavatu zviyakuvangana kavutiha huna nungo ngauraro wandari zvaukuma arali iyo indira ine chividzo chatodha arali izvo zvizvine mudzimu atodha una mandaranga wengedzeyawo au avhouta mukati yachigwada chote chavatu pfira ani angava nawo kanne ngauri atina bono lauamba zvauri nisongoraro ngauraro riyatenderana nachividzo unorachimbira nachividzo unonne ndimurawo acho uita zvote zvine ndakona neyabona utusa chividzo icho chiteya uva chituduwesi chamukrese mumwe namumwe namuti mumwe namumwe chividzoni uitira udhitika udhiita vari na pfano nahone rafarana chimwe nachimwe chine chividzo chachivhotera icho ndichone chine rateya uchiimera zvenezvonerisa tsumbo vatodoshandukisa chimwe chitu chividzoni zvoraro zvenezvo aravaranga ndaka vachitoda uraro uyo mumwe muti votoda uraro madhikoni atoda kushandukisa chimwe chitu icho chida panda chividzo chividzo zvenezvo chiyapetutii uno arari wasu ara mumbiro wasu pano uchivonara wopambana zvituku purazvo chividzo chote chaamba ngaring'aredze uyo muhumburo ngauri iyo ndiyo nendira ine yote ine ringa ima rotangana
uno
arali ichi chividzo chichingatobvera panda ngandira ine nakuchimbira zvino unonatangana note mudzimu do hazvina pimo zvine adoita ari chitofarana rifanira rofarana iyo nhindira ine ratoda uvangayo rovhuredzeya ngamanda ngachasu naone zvenezvo rovhuredzeya ngamanda zvandani zvamudzimu zvenezvo ritiya uvana munna arine ratenda uri urere ipfila mudzimu ara uriyo muna sazviiti zvenezvo wanani mumwe muti anozviita iyo ndindira ine rafanira uima ara bhodho yavananga ndaka isangaimi ngazvimwe zvava zvone zvenezvo ndimushumo wanu keta mumwe muti anodoimera zvire zvone uno zvenezvo musini chizviita imani nazvo zvikainwi imani nazvo uno rirote katii roimera chinhu chitii chire mudzimu ara murado waita kako nisongotudzira kure mutuseni mubvuseni kuvanganani niteteresane izvo ndizvine rungwaro rwaamba musi richida kako kariye pana mudzimu risatiya pana mudzimu ritiya pana muti weramuvaisa ndodotoita hezvo huno ndiadhivori ndoita zvokekeyawo ndozvipa ndavangera mupfumakadzi wangauzvipa ndiyatenda uri ndonivudza ngahazvo pano chividzoni hova umaduva sigati usikare hono pela vhege dzinotodo swika rati vuramulayo vo vavo ita uri ndikerukane nga maanḓa malugana netsenguluso u swika ndi si tsha ḓivha ye ndava ndi hone ndo ṱoḓo touya hayani u bva ofisini u ḽa tshisituro uno nomboro ya phuraivete ya founu ya lila uno midi aya u fhindula founu a vheya tshanḓa tshawe khayo ari ndi avo vho ramilaho hafhu nda ri ndo kundelela u konḓelela maṅwe madekwana ṱhoho yanga i pfala itshinga i khou bva nṋe ndi khou xelelwa nga ṱhalukanyo yanga i sokou nkokodzela thungo nga iyi na thungo nga iyo na thungo nga iyi nda ri a thi khou zwi konḓelela uno nda fhufha uno nda ri vhavhudzeni uri nṋe a thiho ngomu hafha uno nda gidima mona woṱhe murahu wa nnḓu musi ndi tshi vhuya midi u kwamea nga maanḓa luvaloni nga hezwo zwithu a ṱangana na nṋe munangoni a tshi khou lila lwa hafu a ri Bili na itsho tsho vha tshi tshithu tshire tshone u tshi ita inwi ni a ḓivha uri ni hani ndi a ḓivha uri ni hani nda ri ngoho ndo vha ndi siho ngomu hafha tshifhingani itsho ndo zwi ḓivha uri mudzimu u nkhatolela zwone nda ri ndo vha ndi siho ngomu hafha tshifhingani itsho a pfi fhedzi no vha ni ngomu hafha musi a tshi founa nga masiari ayo nda ya u rabela lusie lulalaho uno ndi sathu ṱuwa nḓuni founu ya lila hafhu no josepha mutuku a gidima uno afara founu huno ari baba vha ṱoḓa ndi tshi vhavhudza uri vhone a vhaho pano ni a vhona uri tshivhi tshinyahani u ḓo vha muṱaḓe mafhesoloni yohani ya u thoma ndima ya vhuṱanu na ndimana ya vhufumbili nthihi yori ara mbilu dzashu dzi sa ri haṱuli zwenezwo ri na vhupfulufhelo kha mudzimu fhedzi ara mbilu dzashu dzi tshi ri hatula ri nga vha hani na u pfulufhelo kha mudzimu ri a ḓivha sa musi ri na tshivhi tshi songo buliwaho na khathihi a nga si ri pfe izwo zwo khwaṱha fhedzi ndi tshivhidzo tshi ṱoḓa izwi zwithu zwenezwo nda thoma u rabela ulu lusie uno ndi tshi thoma u vhea zwanḓa zwanga khalo murena nkaedza ri wo amba mazwifhi a wo ngo fanela u rabela ulu lusie nda tsiruwa uyo munna nda ri muṋe wanga inwi itani u lindela hafha ndi na tshiṅwe tshithu tshine nda tea u tshi lugisa nda vhidza ramilayo huno nda tsela fhasi ofisini nda mu vhidzela ngomu nda ri sedzani muṋe wanga ndo amba mazwifhi ndo ita uri mufumakadzi wanga zwipe ori ndo vha ndi siho ngomo henefho uno nda gidimela nnḓa murahu ha nnḓu uno nda zwi bula nahone nda mu vhudza ngazwo a tshimbila uno a vhea zwanḓa zwawe kha shaḓa ḽanga ari mukona Branham tshifhinga tshoṱhe ndo vha ndi na fulufhelo kha inwi fhedzi zwino ndi naho engedzeyaho zwino munna ari ano funa u lugisa zwo khakheaho zwawe nda mu vhudza nda ri ndo thoma u rabela lusie huno murena a tou nkhaṱula mbilini yanga ngauri ndo zwi ḓivha uri ndo khakha zwenezwo ḓuvha ḽi tevhelaho mufumakadzi ari nani khou yapi nda ri bakoni ḽanga uno nda gonya bakoni ḽanga nthanga phanḓa Charles Town he nda vha ndi tshi khou yo ḓiya lwa miṅwaha nda dzhena ngomu henefho uno nda rabela ilo ḓuvha ḽoṱhe o mudzimu na khathihi u songo tendela u ita tshithu tshi no nga itsho hafhu u nkhangwele murena ngauri musi ndi tshi thoma u vhea zwanḓa zwanga kha vhathu vha lwalaho u rabela zwenezwo ndo haṱulwa hu tshi ṱoḓa u vha awara ya vhuraru nga madekwana ndi abva hu na tombo ḽihulu ḽi re henefho uno nda namela ḽo tombo uno ndo sedza nṱha u yela vhubvaḓuvha zwanḓa zwanga zwi nṱha ndi tshi khou renda murena uno ndo vha ndo tou fumula ngomu henefho uno nda ri murena ara u tshi nga tou nga tshiṅwe tshifhinga wo fhira kha muse uno ari o musi wo vha u naye kha muto wa tombo uno tsha vhonala tshitshinga tshipiḓa tsha murahu tsha munna nda ri u nga zwi ita hafhu murena iri ndi zwi ḓivhe uri ndo hangwelwa uno nda ri arali u tshi ḓo nthusa nahone wa ḓa ṱhalukanyoni yanga nda ri murena nṋe a thongo khwaṱha nga maanḓa ṱhalukanyoni ngauri a thina pfunzo nda ri uno ndi nṋe ndi khou lingedza u shumela u ḓivha mbilu yanga uno a thongo ndo vha ndo tea ndi songo zwi ita hezwo ndo vha ndi sa khou amba u ita hezwo ṱhoho yanga yo to pfala tshinga i khou bva ndo vha ndi na mashuluzulo nga maanḓa uno ndo zwi ita nga tshifhinganyana tsha u fasiwa musi Satani o mpfara nda ri arali tshi nga khangwela iri ndi u vhone zwenezwo murena mudzimu e muhaṱuli wanga henefho thungo wanga fhethu huṱuku zwitakani hu thoma u mona vhunga muya uno u ḓa henefho nga thungo ha bako he nda vha ndi hone uno wa tsela fhasi nga kha zwitaka O mkomana mularo ufira ufeseso yote, wasiera kane, unondarira, datsumina, ndatava mkosi, ndia zidiva uri zivizwanga, do angura zone ni abona, do vando ito uri ndisongo vana pfano na mzimu, ndakundelo vana puluso ya rusie, nda, unolelele duva litevelao, hovo na muna, avo Chicago, arimuna murwane mkatolika, ane akadhiva uremburua, tivaravu, Miruni yawe, zoba zoku kumuwa wunga chupu, yanga ngomu yodadzwa umuya. Unoboba vachiko ringeza uzi, tumura lo chipinga chilafu, vachiko yoraro, uno asibe, asibatendele. Mapesoni awana mubuzi sano, yomibuzi sano, nijurene ponayo, usikarichiwa nurusa choka kiao. Unumuna ono jena, usikamia mketo uchi humena mrao, basinga kabuchilo awe, unowamba chimuchitu. Chaita musiobe mtukana wa alitari, chivichoni cha katolika, ari iyo ndingo ipripezi yao. Afinani kwa amba urizo, zoba zichirwa na ne, nari uyo ndiwone murunzi pezi, unenda kono ubona mchitoni hanu. Aumena mraunta uno, abuza doko delari, zoruga kubanganyani zitu zino, tutobana muaro, doko delari, dotora iyo mbili ya kari hapu, unumusi aseta ngomu hayo ari, inu ya nito di muaro.
If our hearts condemn us,
Ni abona arambiru zasu, zichiri atura, rito da purusi ufrezi yao, aritodu baba kati, chivizo, ritodu wa chivizo cha wakuma, kana ona chivizo na ruti, ritodu baba krese wakuma, kana ona baba krese na ruti. Rito da purusi ya chote, kando wero zasu, kazi vizu asu, Kakule kanyaru kwa skubi, kawita asu bubi, kawusaru nda asu, chiwona chiwona charaita, rito da puruso ya chote. Urimusi batu wachijena ngomu, haichichivizo, urivara belelwe, udoto wana chigwada ichichituku, kamusi wasasuki dhana kana mabili. Chotulo hapa, bezi wasadova wabu furezi ya usanda nizwa mzimu, unumusi lichira bela, tenizwa mzimu dofa ingeta duru.
God wants somebody that he can hold.
Muzimu toda mumutu. Ane anga mufara zonda ni zawe. Mumutu ane angari. Ndina puru pero kae. Ninga rumela ichi. Muna nda wangaro rao. Kate benekele Branham. Geche Fason Ville. Unecho chigwada chavatu. Chigaliti. Chowe chituchido verera. Zoru gasezani zine aritera. Kanyi mele ine rabakayo. Nao dhetani. Ara rova rina mbilunti. Nao nelika liti. Dila iyote ineringaita iso, di ita urimbiru zasu, zive na fano, na rufuno la baratu, na techelesa mufisiri, vachivizo, na mufunzi, unamufunzi utechelesa mzimu. Senezo mzimu shuma ngaka mufunzi, ngaka bojo, pasingo mchivizoni, unobote wa go wa nyoga, ntika mubuso wa mzimu, senezo mzimu dofa, musirina chigwada chirina fano. Nisongo tendela chitu, chichi ni dina. Nisongo mangazo wanga chitu chitu. Chino urondirushaka wa mutu. We muzimu amuitera ujese angu. Musa ova ufurezea. Ove muna we abasinga leluzi. Ara lehova una mupiripiri. Na utata kani na zwego. Ova singa leluzi. Izo ndizine muzimu aritoda zino. Faro ova chitoda utenda ari. Muse, weni note ningatua. Unofezi nisiye vana vanu mrao, kana nisiye zingukoro mzandu ngenu mrao, iyo ndindira ene diaboro ato da mkresa chida. Sidova zoru uga kainu, uva mrado wa chivizo, fezi na katini songo angwela jones. Sidova zoru uga ara nichinga disa ngomu yanu, ara nichingaya, inuente ulicha utahanu, unuahanu, usipanu, utuahanu, uwana mananduanu usora, inuente ulicha izo, tenu uva mrado wa chivizo.
Moses wasn't a compromiser. He wanted complete deliverance.
Bezi musho oba simuleruzi. Oba chitoda pulso yopulezi yao. Ori nga sisi ye na kwanda nti mrao. Rido jiachi wana chingwa chirechashu. Musi richi ya uruba mrena. Iyo nindile ene chivizo chati oba ngayo. Rido jia uruga. Rido jia mketwa. Rido jia mia mketwa. Rido jia chigwada chirena fano. Musi richi ya kalitare. Rido vachi gwada chakuma, aringa sichi tu mrao, rido jiachi wana chingwe, aungabe na kwanda ntino zura ngeno mrao. Ni adiva, uno batu mangarabera, nandirene diabora dosiska, une akundwa, iyo nindire ye musena chigwada chawe baita.
They got over there and got
voyangei unova vafasi ya malofa no jera njere usika vachi vafasi ya malofa hovo sina puluso ya chote Muse ene mune ove na pfano na mtsimu vedzi Israeli yo vese uraro hovo chikadiva na chivi unovogungulira Muse unova ri mulandu ndingani uchiita izi udzisa vuleme ongedzo kariine ngauri Farao otoita kaviri chivalo chavo cha zvidhina na zvimwevo uyo ova emuse ova zonaniswa mudzimu rovhuredziyawo opuluswa chote kaulisa ulisa ngudza mudzimu ovopuluswa chote nemune fedzi vathu vova vasongopuluswa ngauri hovo uchikadhiva na ugungula vukati avo vumwe vusiku musi mudzimu oita uri ngwana itiya ubulawa chifaniso cha Kristo uno malopa aloveiwa kamuhisopo ye yava ichene pedzi zvayo yaudhiti kupadza uno adhodzwa kachiyaramo chavoti na kamihanga aumbya izo ni musi Israeli chipuruswa lovhuredzo yawo husina kwando yosiyiwa murahu zvote zvizvava zvizvavo zvopuruswa mita yavo vafunwa vavo nachiona chimwe chopuruswa musi vachida lovhuredzo pasi ya malopa izvo ni musi chividzo chichidopuluswa lovhuredzo yawo musi chimwe na chimwe chichida pasi ya malopa musi zvivi zvanu chichida pasi ya malopa musi udha hanu musi ugembula hanu musi upfura hanu musi utswa hanu musi uzvipa hanu musi chimwe na chimwe chichidiswa pasi ya malopa zvenezvo udova na puluso ya chote nokakera mumwe mutu chirugiseni ndingasikona udzisa izvo pasi ya malopa zvingasidzure ndingasikona uzvidzisa chimwe chinhu chingasini tendero zviita musi vune hanu wodzisa rovhuredzo yawo chote pasi ya malopa udova na puluso ya chote zvinezvo ndova na mbofurowo ungayena vani satudiva nakati musi chimwe na chimwe chichidiswa pasi ya malopa chidiswa kaupfa muvuso wa mudzimu zvinezvo udova na puluso ya vukuma
was completely totally man he could cry like a man he could eat like a man he could be tired like a man he was completely
yeso ve mutulo friends yawo lwachote okonolira bunga muthu okonola bunga muthu okononeta bunga muthu ove mutulo friends yawo chote kabuba hawe amubiri unokamuya wawe ove mudzimu lovhuredzo yawo chote ngauralo aita uri nama yawe ife muya wavo kaye niyabona olingwa nga mikwa yote vungarine ove mutu husi murumwa ove mutu ove na lutamo na milingo utofana na rine richiita bibili yori oita ove mutu husi murumwa arenga nta mulingo vaiveru ndima yotoma yo amba zvauri ova vaiveru ndima yotoma ndimana tiku yavune yori oitwa ava pasi havarumwa ove mutu mutu ovhuredzo yawo rwe mudzimu ajiya mutu ovhuredzo yawo udzisa puluso chote uno amudhadza muya wawe muya muketwa wovo ukaye usina muelo uno olingwa vungarine uno ove mudzimu lovhuredzo yawo osumbedza musi achibvusa vafu musi achimisa mvelo malwadze abvumawo na mimuya ya manda musi achiyamba na mire na zvimwewo zvomuteteresa ove emudzimu ngangomu uno ova achinga kona uva mutu ngauri ova emutu bedzi odzikumedza chote naone lovhuredzo yawo sa mutu ngomu zvanzaniswa mudzimu uitira tshumiro ya mudzimu uno ene ndi tsumbo yasu rine ri vana na vasadzi na rine ri vakreste arali atsumbo yasu kari dzikumedze lovhuredzo ngomu zvandani zvamuya muketwa uri konova valuwa vamuvuso wa mudzimu ova emutu chote ove mudzimu chote bedzi okumedza zvipida zvamvero zvawe kazvawe na zvipida zvamuviri zvawe na uerekanya ene mune na uita ene mune na mbirero dzene mune ndi ita pedzi zvine zvatakadza kotsi
totally delivered from human
Kezo opuluso chote kabatu vochipe vadaka ene vanna vaulwane unovari rabi mkenengene unovaringeza umuitera chanda nguvuni kazo ujenerera havo na zidinomineseni pezi opuluso chote nga opulupera mzimu.
Did not the psalmist say,
na mupirisele mangori iwo udo mupulusa nga omupulupera lofuretsi yao niyavona ndido pulusa mufunwa wanga kazimbya nga omupulupera nga imwe awara musiri chida magumoni ya lwendo lwa vutshilo ndi itodela hanga ndi a ḓivha uri inini nditodela hanu ndi toda ene uri ari ndi ḓo mupulusa kha ṱhaha dza lufu ngauri o mupfulufhela ndi ḓo mupulusa tshaloni ngauri matshiloni a mvuwo nda mupulusa tshoṱhe zwoṱhe mbilu muvhili na muya ngauri o mupfulufhela. Mishumo ya Yesu yoṱhe yo vha yo vuledzea, tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tsho vuledzea, tshoṱhe tsho pfuluswa. O pulusa tshoṱhe wa mapele kha mapele. O pulusa tshoṱhe musadzi we a vha ena vhulwadze ha ng'ombe kha vhulwadze hawe. Ene o pulusa tshoṱhe shango kha tshivhi musi a tshi fa ḓuvha ḽa tshipfumelelo. O pulusa tshoṱhe tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe. O pulusa tshivhidzo ngauralo a huna ṱoḓea uri riṋe ri tshile sa vhathu vha songo tondeswaho. A huna ṱoḓea uri riṋe ri tshile kha tshiimo tsho kundiwaho ngauri o kunda diabolo uno a dzhia mivhuso yoṱhe na maanḓa uno a i kunda fhasi ya milenzhe yawe uno na hana pfanelo dza mulayo dza u ni vhusa. Ni ri vhakhriste vho ḓalaho muya mukhethwa a ri tea u vhudzi u vha na diabolo uri a ri vhuse. Kristo ri pulusa, pulusa ya tshoṱhe. O ri pulusa kha vhuvhi, o ri pulusa kha tshivhi, o ri pulusa kha dzindowelo, o ri pulusa wambani, o ri pulusa kha mudziyo sa fulufhedzea, o ri pulusa kha tshaka dzoṱhe dza zwithu zwa vhudzekani, o ri pulusa tshoṱhe, uno ri vhea ngomu zwanḓani zwawe zwikhethwa, pulusa yo vuledzeaho ya tshoṱhe. O pulusa vhulwadze hashu, o ri pulusa vhulwadzeni, ngauri na nyito i re muhumbuloni ya hezo. Haleluya, ngauri o rungelwa zwivhi zwashu, ro fhodzwa nga ntho dzawe, ndi ene mufhodzi washu. Izwo ndi ngazwo ḽa musadzi a shayaho mutuku, we a vha e na polio, a tshi khou lingedza u londa munna no khou fa nga pfuko, a dzhena kha mapetu vhuhone na mudzimu. O vhe na lutendo uno o madokotela o ita zwoṱhe zwe a kona u ita ngauralo o tevhela ndaela dza mudzimu uno a phuluswa tshoṱhe. Vhafunziwa vho vha vhe na phuluso ya tshoṱhe zwa vhukumakuma, phuluso ya tshoṱhe ndi ngani? Ngauri vho ḓala muya mukhethwa lo vuledzeaho na lwa tshoṱhe. Musi imi ni tshi tou vha muraḓo wa tshivhidzo uno no kaḓa zwanḓa zwa mufunzi kana muṅwe, no vha na luṅwe lushaka lwa tshenzhemo ṱhukhu ya u fhufha, u ṱavha mukosi kana u amba nga dzindimi kana tshiṅwe tshithu tshiṅwevho, uno ni tshi kha ḓivha na vhuvhi mbiluni yanu, nyito dzisili, ni tshi amba mazwifhi, ni tshi da dzisigarete, ni tshi emula vhasadzi, henefho tshiṅwe tshithu a tshi athu bvelela. Hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho ngauri uyo ano funa shango kana zwithu zwa shango lufune lwa mudzimu aliwo khaye, inwi no khakhisiwa nga mitshelo yavho ni ḓo vha ḓivha. Rine roṱhe ri ṱoḓa u vha vha re na pfano na muya mukhethwa. Muraḓo muṅwe na muṅwe u tea u vha na pfano, muṅwe na muṅwe. Lufune lwa mudzimu lu tevhutshelwa mbiluni dzashu nga muya mukhethwa. Lu ri kunakisa kha u saluga hoṱhe, rine ri puluswa kha zwithu zwa shango. Yesu amba nga isi, vhathu vhoṱhe vha ḓo zwi ḓivha zwa uri ni vhafunziwa vhanga musi ni na lufuno muṅwe mu a tshitela muṅwe. Musi muraḓo muthihi u tshi funa muṅwe muraḓo nga maanḓa lune u nga mu fela. Musi tshiṅwe tshithu tshivhi tshi tshi thoma shango ḽa nnḓa, vhaṅwe vhasadzi vha ḓa uno vha ri zwino sedzani mufunwa, zwi ḓo vha khwine kha inwi arali no ita itshi kana na ita itsho, no ambara itshi kana no ita itsho kana no ita itshi, nahone no ṱuwa kha itsho tshivhalonyana tsha vhavhumbulu vhakhethwa kana vhaṅwe nga u ralo. Rina pfano nga manda na mzimu. Inini rizoralo mkoma na Brenham. Ndi mlingo ushavisao. Fesi Kristo fele yondivo. Ndi abolo kundwa. Rileto da puluso ya chote. Rito da chivizo chotambao. Choku nao. Chisongo vanga nao. Naone chotanzo marupani angwana. Naone chotaromi ya mketwa. Na ziga na zimangazo na madembe. Upulusa chote mwe na mwe.
Dear God. You don't take things unless it's totally delivered.
Muzimu wafuno hao. Iwa ujizi itu ndani ya musi. Zopuruswa chote. Wokundero tanganeza chitabelo. Checha wachina rubazi kacho. Iwa nakati wawosa ngatanganeza chitabelo. Ea wali hova unachivi mrawa uchilo. Hauyo mutu. Iwa oto sakono ziita mrena. Awongo ziita zikati zopirao. Naono ngasikono ziita na musi. Bezi chitabelo chifanero uba chisi na chila rubazi.
Lord God, as we lay ourselves on the altar.
Murena muzimu, musiri chiveka alitari, uchiro hongare zwao, tu sakarine, o murena, vadzi zote za chivi.
I completely lay my soul and my body and my strength and my efforts.
Divero fredze ombiru yanga na mubiri wanga. Na nungo tanga budidini anga. Na ichi chivizo machoni anu kalitare. Riko na kise nga marupao. Unuuri yangu ele chivichuwa na chingwa charaita. Unungabe miyamketu wa murwane. Uchizula karine lupumao. Nga manda unubuhoni ni hawe hatua. Na rina uvaka itabane kele machoni anu. Uri dhibe ngomu hasu. So uri yangu ele.
Then the prayer will be. Forgive us our trespasses.
Sino zotabelo idoba. Riangwele minandu ya subunga. Richi angwele varina minandu karine. Zitendele mrena.
Be thou near us now. Bless us and keep us. Until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart. That you'll not
Iba sina rine suino. Ripatucheze naone uriburunge. Usigarichitanga na hapu. Kachumeno ya angama tekwana. Ngabarichi jenari na zwanda zoku nao. Na mbiru zotambao. Zine ungasi zitu zere kule. Nga uri ritoda puruso yofureze yao. Ya chote. Ya chingwa na chingwa mrena. Chine chadori tibera. Uvacheza chashango. Kandela lo zuro kamubundu. Usi chirundu kalo. Wezi kandela lo zuro kamubundu. Line la nea cheza. Chau ende za mirenji ya batu ndirani ireyone. Stendele kosi, rizumbela zina la Yesu. Na ute na bugara hawe. Amen. Nikoyo umbela doko. Ndiaile kanya uri. Ungeyo mrao. Kana mungu wa madiko ni uone. Urichivizo chikono bada ichi. Dok, idani nive ichi kabodo ya bulletin. Urichivizo chikono uchivona. Musiba chiva. Unozenezo mkoma na Collins. Ari epano. Na mkoma na Collins ungomu. Muneni chungo chitu. And we'll see what to. Nosoro ugamne wanga, unorito dobona zine, dimungwa no koto da mubisano, izo chpinga chote, ziatendero, rotakara. Nundida mubu zisano niyabona. Chituchine na ita ndi ufone na nombore ya shunge inda. Roba na bule mebu njinga manda nduni. Chivizo chia zudiva. Aba ndi batinda. Chivizo chia divangazo. Uti ya uba na chipida chituku chove wao. Ndi doba nacho. Chove wao hafa chivizo ni. Nacho nebu uitera banoda. Niyabona. Unaba njinga manda. Baneri nga siwa ronde. Bote. Vachi idapezi nga nomboro. Niyabona. Unorine. Ara ni chingato ufone na Butler 21519. Butler, unumwe wamirado obo anobona mungwe. Anotoda, nechipi na chote ndia takero obona batu. Bizirina na system ya misi. Unaba angobo nudifone lao. Bo, vara awo ni abona. Unuritodanga muti nga muti. Musiri chida. Senezo una, obo uchi anzera oba. Roto nga ribana urwa hofilinga nao. Ndila ingwene ingwe, ufuka, utamuwa, batubaya hayani. Bosona na chingwe na chingwe. Chinovana chingwe na chingwe chireka zuzanyo pezi. Une izo nizine rakoringeza ambangazu zino. Ni abona ubea chingwe na chingwe kanzuzanyo. Rope lao. Une nidotakera ubona ichi chigwada. Chifunu hao. Ara vachidoto ufone na pezi batla 2:15:19. 1519 uno vo mesa kana vo god muti udopindura phone huno ani budza kokotolo uri ingavana ndangano lini rine rina petu ngeinda hodzudzanywawo muya naone holugera utanganidza vathu na uvarapelera ritakaira pedzi zviita zvino chiti sau uri ndi sidhe chividzoni vathu vaerekanya zvauri ndi lingedza ututsera kule na vathu asi zone neri kolingedza uvakokotolo kanzudzanyo neavona izvo ndi zvine ndatoda uva zone usasumbedza pedzi utaurira munthu munthu mumwe na mumwe nyi na nyi humwe na humwe chipinga chimwe na chimwe neavona muvara ndaera aina mushumo nazvo rine ri da henepo huno ratangana na vathu huno arali vana todeya ridzure nepo na mudzimu usika chitandururwa ara vachitoda kudiva chimwe chithu ngava mitangano auna zvimwe riyazvironda naone razvidzhenisa rufairani uwo ndi uriranga panda pedzi hamuya muketwa huno uwo ndi iyo ndi ndira ine ndaerekanya uri itova pedzi iita mumwe na mumwe zvino teyo fana kokotolo ngaurarwa auna utaurira munthu auna utaurura nawo vo huna vathu vo dhawo urabhelerwa matshoni ano vevava vachirwara huno vatoda urabhelerwa zoruga hovo usina zvenezvo khari imbe luimbo lwavudi uitela luva nari nga imba matshoni ano nandi mini chine chinga tuwisa zvivi zvanga neaurudiva tedi auna nga nda malopa yesu nandi mini zoruga mune wanga ni toda murabhelera zvino nendikoyo urabhelera uyu mupfumakadzi uveya zvanda ka uyu musadzi apa ndidokotamisa chipato chanu na ne zvenezvo nopumura zvino muzimu wafunwawo huna mupfumakadzi anokorwara ngamanda karadzi onekedza muviri wawe na ujiya pfuko ka vamwe kuima vukati uitera vamwe bedzi iwo womupulusa ka yesu murena madhova sigati opfirawo musi izvo zvito zvichidhiwa itawo mutendera uri azviwanuluse ene mune zvenezvo murena udozvidhiva uri zvibva ka iwe ndiveya zvanda zvanga kaye huno ndahumbera katutshero uitera uyo mumwe musadzi o muimenawo ngave chiridzi cha mudzimu manda muya muketwa huna vumwe vuvivo mbiluni dzasu murena ridzumburire hone utoma zvenezvo ridoya ravulugisa zvenezvo ri azvidhiva uri ri takarerwa nga mudzimu rina mulandu na mudzimu riwana zvine razvihumbera ngauri arina katulo zvitendere murena dzina reso ndi arabhera amen zoruga imini chine changa tanzwa chivi changa auna kanda malopa a yesu ndimini chine chinganyita otakarawo apu auna kanda malopa a yesu o ndiya utogwa uelela huno nyita muchena sa mahata auna chimwe chisima chine nda chidiva auna ngata malopa a yesu nandi vangana vane nhapfa uri zvivi zvanhu zvote zvipasi yamalopa kari luimbe zvanda zvazvo zvinita zvino ndimini chine chingatanzwa chivi changa auna kanda malopa a yesu ndimini chine chinganyita otakarawo apu auna kanda malopa a yesu zvino musi richiwisa zvanda zvasvo kari kadhane umona wote ovo vutogwa ndii izvo ndi zvone umona hote muchena sa mahata auna chimwe chisima chine ndachidi auna nga nda malopa a yesu neamufuna amen zvinodzura naro zvino mumwe na mumwe kafarere kamutsinu